kubuhlungu kodwa manje sengkhulile ngiphila ngiyaphupha ngakhula ngedwa kukho umuntu engifundisa akekho ozongikhuthaza akekho ozongihola ngizama ukuphila kodwa inhliziyo yayihlupheka ngabona izingane zinezihlobo mina ngangunoma ngakhula ngifunda ngedwa ngibhekana nobuhlungu ngiyakhumbula amaphupho kodwa senkhulile manje abantu bangafundisa okunjani kodwa uthando lukababa nomama lunangilinganiswa ngikhalela izingane zami ngithi hawu senkhulile kodwa ngiyakhumbula ngikhulile ngedwa kodwa sengiyaphila Christmas engedwa kodwa amaphupho ayaphumelela kodwa uzongisiza onke engikufuna kuzofika Sengkhulile ngakhula ngithwele izinyembe kodwa manje ngiqinile akekho ngimpoka kodwa sengizenzile Ngiphupha makhaya amasha ngifuna izingane zami zothando bona bazoba nothando abangekho engangikutholile Afuna ukuphikelela ngafuna ukukholelwa ngoba noma ubuhlungu bukhulu ukukholelwa kuNkulunkulu uyaphumelela umhlaba ungabuza ukuthi ngizokwenza kanjani kodwa inhliziyo yami ayeke ukukholelwa abantu bangafundisa okunjani Kodwa uthando luka baba nomama lunakulinganiswa Ngikhulile ngedwa kodwa sengiyaphila Christmas angedwa kodwa maphupho ayaphumelela Kodwa uzongisiza konke engikufuna kuzofika Kunzima sengiqinile manje Koba ukukholelwa kuNkulunkulu uzongipha amandla Amakhaya amasha izingane zami Bazoba nothando Akekho ongayithatha lephupho kimi Ngikhulile ngedwa kodwa sengiyaphila Christmas angedwa kodwa maphupho ayaphumelela Kodwa uzongisiza konke engikufuna kuzofika Sengkhulile, sengkhulile, sengkhulile Sengkhulile, sengkhulile Umhlaba unzima kodwa ngiphumelela Ngeke ngisahlale buhlungwini bami Ngoba amaphupho ethu azokwenza kube ngcono God is with me